vizuri sendo yangu season. So nipenda wezi kuni kwepa nando reason. Nafanya watu flani wone dunia kama prison. Nafanya mashetani ya naniona kata tizo. But your body stabbing normally,
normally.
Pepa zina kuja normally,
normally.
First class, nigga my movie actually,
movie actually.
Slogan ni kwetu normalina. Girl you got it ding 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 ding. Nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione siku mengi. Ukimaliza pepa tuta spendi. Ndani ya glass chokuta Dr. Salary. Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally,
normally,
normally. Noma normalina.
Kama ni hate ntaku kwaza normally. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Kama ni hate ntaku kwaza normally. Normally, noma normally.
Shawty anahitaji tuwe together. Muda wote mi my mind on my cheddar. Mi nahitaji money kutuze forever. Siwezi kubali nleta unyonge kwake never.
Spending my time and my money making memories. Spending my time and my money just a gallery. Toka nije duniani sija kaki follow me. Spending all my money kwa neni pa money.
Ugeni,
Mungu ndo mganga na bado na shine. Look at me, wana kunja ndeta na bado na shine. Oh tell me, who said I wouldn't make it where you at? I made it. Mama really made it to the top. Forget me, Mungu ndo mganga na bado na shine. Don't tell me, wana kunja ndeta na bado na shine. Oh tell me, who said I wouldn't make it where you at? I made it. Mama really made it to the top.
But your body stabbing normally. Pepa, zina kuja normally. First class, nigga my movie actually. Slogan ni, kwetu normalina.
Girl, you got it ding 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 ding.
Nenda chuo kwanza baby candy. Bado nakupenda usione siku mengi. Ukimaliza pepa tuta spendi. Ndani ya glass chukuta
Dr. Salary.
Zungusha kitu kwenye blanti properly. Kama ni hate ntaku kwaza normally.
Normally,
normally. Normalina.
Let the blessings rain.